Olina mukama kyokoze ekyendi ekindeetero kwenyumirizamu. Ebirowoozo byange n'omutima gwange mbiwadde gwe muntu omu. We nali mu kibi mukama yanzigyayo, nanfuula omwana we bw'atyo n'anaaza era nantukuza n'omusaayi mponinza okusaanawo. Kati laba nga nzizizza bujja ng'omwana wabeera, yagamba akkiriza yenne yeenenya ebibi bye nga byona byerabidde. Kankwebaze kuba mukama obaddewo,
kwebaze kuba mukama obaddewo.
Wama Yesu kana kayimba kenyimbi ekkako,
ondaze
ekitiibwa kyo Yesu wange, ondaze ekitiibwa kyo,
ondaze ekitiibwa kyo.
Kankwebaze kuba mukama obaddewo,
kwebaze kuba mukama obaddewo.
Wama Yesu kana kayimba kenyimbi ekkako,
ondaze
ekitiibwa kyo Yesu wange, ondaze ekitiibwa kyo,
ondaze ekitiibwa kyo.
Kankwebaze kuba mukama tondese, bata tondese nange nkwagala, kubanga wasuubiza okumponya mukama k'empologoma. Ebizibu bingi, emitego mingi, ebisomoza bingi, naye nsimanya omukama by'okoze, kubanga ompanguza. Sasira nnyo batamanyi Katonda, na bino byakola oyagamba tamumanyi nange kambuze, wobulamu obutaddewo. Kankwebaze kuba mukama obaddewo,
kwebaze kuba mukama obaddewo.
Wama Yesu kana kayimba kenyimbi ekkako,
ondaze
ekitiibwa kyo Yesu wange, ondaze ekitiibwa kyo,
ondaze ekitiibwa kyo.
Kankwebaze kuba mukama obaddewo,
kwebaze kuba mukama obaddewo.
Wama Yesu kana kayimba kenyimbi ekkako,
ondaze
ekitiibwa kyo Yesu wange, ondaze ekitiibwa kyo,
ondaze ekitiibwa kyo.
Kati nebuuza sizani,
Yesu,
wemba tenda ntendani,
Yesu,
eyamponya yani, omutima oguwadani, kubanga ye yansija muntaana. Tebola bamuwana baganda bange kano sikajanja, eyamponya ate mbamuleka ntya. Musengwa wange baba nkwewaire, tida kodema buli kyonkoba tenda kikolanga, kuba wanonda ndi mwana wo azira nsonga. Waire misambwa didi, newe divandwaire didi, odi wala ninze tiji, kubani wegwe nenda abisinga. Kankwebaze kuba mukama obaddewo,
kwebaze kuba mukama obaddewo.
Wama Yesu kana kayimba kenyimbi ekkako,
ondaze
ekitiibwa kyo Yesu wange, ondaze ekitiibwa kyo,
ondaze ekitiibwa kyo.
Kankwebaze kuba mukama obaddewo,
kwebaze kuba mukama obaddewo.
Wama Yesu kana kayimba kenyimbi ekkako,
ondaze
ekitiibwa kyo Yesu wange, ondaze ekitiibwa kyo,
ondaze ekitiibwa kyo.
We nali mu kibi mukama yanzigyayo, nanfuula omwana we bw'atyo n'anaaza era nantukuza n'omusaayi mponinza okusaanawo. Kati laba nga nzizizza bujja ng'omwana wabeera, yagamba akkiriza yenne yeenenya ebibi bye nga byona byerabidde.